Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Ingoma mbizo mwisi kuko ya aruwe kwari uzarengera ubwoko bw'Uwiteka ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye Yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'Iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izabara indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'Iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.
Urasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera kuko nta n'umunsi ugira atawufite. Nawe umutima wawe ni wo mwambaro Yesu akeneye kugira ngo akwandike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera.
Nta gisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene danange suzuma izanjye. Nta kizira kizinjira aho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Nta gisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene danange suzuma izanjye. Nta kizira kizinjira aho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izabara indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'Iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hahirwa uwabuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hosi, Hosiana, Hahirwa umuja w'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.